Pamoja Record.
Apirika, apirika, apirika za mtu mwusi. Ajikupa chopa na ungia.
Wisa dance.
Lelelele.
Chavi, chavi, tuende tuone mini.
Awizi. Enda ule msisu mufwene. Amache.
Siyo ganja ata unwe mipombe. Siyo tanga ata unwe ndemo. Siyo sumu ata unwe bidonge. Tombola penzi alihita jipete. Siyo ganja ata unwe mipombe. Siyo tanga ata unwe ndemo. Siyo sumu ata unwe bidonge. Tombola penzi alihita jipete. Nilipo kuitani bani maiforomi. Ukuge ukankajisi kama koromi. Minika kufata likiria maitermi. Kama nakosa niropanya sorry sorry please. Unaniriza liye kwa miniani. Unaniunguza liye kuita mwandani. Unanifunza watu kuto kwa mini. Wakuniunguza rapengine jirani. Unaniriza liye kwa miniani. Unaniunguza liye kuita mwandani. Unanifunza watu kutokwa mini. Wakuniguza rapengine jirani. Siyo ganja ata unwe mipombe. Siyo tanga ata uende mombe. Siyo sumu ata unwe bidonge. Tobola benzi yari itaji peche.
Kanekea ndada mama kwa chingi. Kanekea kanivalia kimi. Kanekea kanibania na pini. Kanekea ndada jamani. Kanekea Sentem na kuwaga na pressure kwanza. Kevi wangudia. Sentem na kuwaga na pressure kwanza. Kiniambia yeti unakwenda nyumbani. Baby wangu weti kutembea. Sentem na kuwaga na pressure kwanza. Minachukia. Lakini ndio wifu wao. Alompa Mungu pia. Sentem na kuwaga na pressure. Peki yangu nare. Baby wangu maidia. Kwanza itafanya jendo mepanga utakwenda. Baby wangu kwanza mimi shiapendi. Nakupenda kwanza maidia. Usije kuntenda. Wambia wakaungianga kasema. Juzi katoka na nyangema. Tasema wakaungianga tasema. Juzi katoka na nyangema. Tasema wakaungianga tasema.
Siyo ganja ata unwe mipombe. Siyo tanga ata unwe ndemo. Siyo sumu ata unwe bidonge. Tombola penzi yari itaji pene.
Chinga, I want to send me one out one more of to me. Where's the big boss at the frame? When God, everybody's son of a son, and all mankind is a big boss. Why, Shima? What you tomorrow, Tony, more friend, come away. Pina put your corner, go and walk with Joker. When I'm going to be pretty sure, Matu, the Kanimasera. What you to Arakati? Nakuja to Snambuki, Niki, what I'm with again, gang, gang.
Lucas and Nicks.